asawel sappo e ɗiɗi lewru octobre hitan 2024 sakiraɓe heeɗiɓe ɗo gonɗo heɗade hejuji amen ɗi lelinde magal muɗum makkat jon o fu min calmin om sanne bisimilla moɗo mi heɗade actujune amen ñalawma hannde o min wondi ɗo e Oumar Woygal. Oumar, hono ñallirɗa?
Mbiɗi selli basu faɗa e sise.
Woygal, hoɗum joganɗa sakiraɓe hannde sembe kabaruji ɗi?
Éliminatoire piɗe kane hitande 2025 e mbiyan jagga bolle malli ɗe wakka nde pewtuno e Guinée Bissau nde ɓe gatti ɓen mbaddu goto ɓen keeɓa fe baddel gotel. Ko nayri bangal gonlande hoore muɗum wattu juno ko heewi sukaɓe jokkolɓe fana gondi e nayra toon golle jooɗuɓe kani suɓade o gara famtade ɗum e journal ngal. En tiloto jaare fa nokku noddirte Tumbuta Albilali Souda kalen toon kabaru ɗum woni wendu mabɓe ɗum noddirte toon Sababu Bangu nduɗo wenduɓe kollitiɗo kuɗɗe kewɗe kañe ndemete toon ɗi wonno sembe kabaruji ɗi joguiɗen ɗo kikiɗandi ɗi. Bisimilla mabɓe e heɗade.
Troisième journée éliminatoire Cannes Maroc hitan 2025 jagabule amen ɓe ka heeɓi kaw fewde leydi Guinée Bissau ɓe gatti ɓe baddel gotel ɓe keeɓa fe mbaddu goto.
Nan mbireten ɗeɗo piɗe waɗi nokku noddirte stade 26 mars le on ɗo wattu foof mbiyen jagabule mali ɗe kañene ardi le guɓala ngal ɓe noddirte ingal wattu jonani jogui koye ata toɓɓe jeɗɗi. Supporter en hewɓe kañen jalti so jotti nokku noddirte stade 26 mars fa ɓe jaaha ɓe paabo yotto ɗum woni jagabule leydi mali ndi. Festo ama mali gagni woɓɓe kay kollitiɗi beltaki fe hono piɗɗe gonde waɗirte fa hannden no fa keeɓen famta keɗen Ousmane Ali Boudi.
Le on match mo yaafa e hakkunde Mali e Guinée Bissau biŋaji mbo fama heddereji ɗiɗi fo fa mitan ɗiɗi bo nden wonno ko aigle Mali watte bi kawujo o kaw ardini Mali yeeso nde groupe I ana jogui toɓɓe jeɗɗi. Ono weeli sanne jinguinoɓe Mali ɓe fayi e tawede ko aigle waɗi ɗum nanga ɗum ɓena hakkille sanne.
Ko hanno waɗade ko ka waɗama mi gagni ga ede bawno wadde ko ɓuuri ɗum gonga mi keeɓi toɓɓe tati ɗe ka gam mi gala équipe gabɓe piɗe ɗe le deuxiéme mitan o kañu en hanno tawe to jaati ila puɗɗoɗe piɗe ɗe to latirɗe watte to ka ñalawma hannde o ana booni san
ekintino Mali o yetti hoore muɗum e o kaw tawede muɗum arande hoore aigle Mali ka noon Tomsen fitte hollite metti muɗum e bonugu lattirde ballon nde stade 26 mars.
Piɗe ko jinnomi hoore waɗe ko ka heeɓa ko waɗede gonga elus o ɗon to lattirɗe watte to ka wona ko moƴƴi sanne ga ɗum wawa wiyede feewi ɗum sabbindini komi keeɓi hannde ko mi welti e sanne fewde e ɗeɗo piɗe minen laati ardudu guɓal amen ngal miɗe mil jonka latol ballon ɓe waram sultinade fa gasa ɗo e match mumen garo talatarde.
Piɗe wirfidagol hakkude Mali e Guinée Bissau yaltingol yagol Cannes Maroc 2025 ana hanni wadde talatare sappo e joyyi lewru octobre ndu sini Mali heeɓi kaw ya hawro woyde e ngal kawrital.
Kaf waɗi yontere ɓettinde tirage au sort éliminatoire Cannes 2024 Caire Lille Égypte.
Non wori e mbiyan ko nayri bangal ɗum no premier tour piɗe arandeje ɗe Mali warata tawede le hen ka piɗe ɗiɗo ɓerɗe Mali waɗan hawrtinde ɗum woni leydi Mauritanie ndi ɓe kolliti wiide koɓe noddirta macce ale ɗum no macce arandeje o Mali waɗan fiide e leydi Mauritanie ndi nokku noddirte nok sot macce retour o ɗo waran wadde ɗo bamako ɗo le lewru décembre ndu. So ni Mali gagni tan a hollite wiide waran yaade le Cannes ɗum woni ko anni wadde ley goho lewru février fa yetto noga e lewru février hitan 2025 e mbiyan leyɗele kanɗe silminde ndeɗo yambere mawde dow ɗum woni leydi Kenya Uganda.
Sakiraɓe heeɗiɓe ando or mbawi tottude hakkillaji moɗo fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo hello amen Facebook nandu compte X mom noddirtano Twitter. Fedde nde mi noddirta USAID won projet goto mo waɗi mo mi noddirta Saria Bateau landinaɗo talatare jitti lewru octobre hitande 2024 bangal hono sariyaji wurdile leydi amen ndi.
Le oɗo boto balɗe ɗiɗi e mbiyan yimɓele ɓe ana gondi e famminede ko nayri bangal saratoɓɓe no worrino yimɓele hewɓe du kañen tawano le oɗo boto fa yettoyo jangguinoɓe kañe sukaɓe janggoɓe jande dow dow wuure keɗɗemo kanko noddirteɗo assitan Koulibaly yo kanko laami ɗum fedde nde noddirte clinique juridique ley nokku noddirteɗo IKAO komo sifi dow hen.
Tiɗallaji kewɗi woni goduɗi ɗi clinique juridique ngaji jogui misalu tiɗallaji pawiɗi dow heɓgol jawdi gollirdi caɗele du do heɓude hakkillaji ɓe leydi ndi no balliraɓe ana du caɗele banggal golloɓe fandaji ɗi ana pawi dow toɓɓe ɗiɗi yafinde yala sukaɓe l'école tiliɓe jande université ana keeɓa golle ɓe pama du fa gasa kabar hakkeji himɓe wadde du yalla sarateɓe ana keeɓa yettade cuuɗi sariya no yafiri.
Ɗum naɓata e yewtere amen minimag
le ñalawma hande o imadaraji mawɗi ana wondi waɗede faa faabo sukaɓe jokkolɓe e le golleji ɗiɓe noddirta entrepreneuriat. Le ɗiɗo imadaraji jande ana ley hem hokkuneɓe jawdi kañe ko nandi muɗum.
Tawede wiide wattu joni ko heewi sukaɓe ana gondi nayirade bangal ɗum woni gollande koye muɗum e mbiyana wattu joni o hono yimɓele ɓeydo ana gondi e haalandeɓe ɗati ɓe kaani nangude yalla eɓe keɓa ɓamtare kañe fa yettoyo no golleji mabɓe ɗi kaani e yarde yeeso. Le majjum min landiki ɗum onoon yimɓele andanɓe kabaru gollande hoore muɗum no wori keɓɓenɓe ko tifido hen to faccitago mamadou sama seku e Jenaba Diallo.
Bangal entrepreneuria sifaji ɗi na kewi kasudune ɗe ɗon na yirwoyade. No holtiri Moussa Hubert Wulogem jangguino pammino lollirɗo coche formateur entrepreneur.
Ko fawi e bangal nawtaragol golle hakkille walla juuɗe ne wondi e yirude caggal ɗum ne wodi golle demal ha yaade golleji transport, golleji galleji, golleji yigade ko wondi e yarude yeeso. Ɗum fof ko golleji ko sukaɓe mbawi
wadde. Mbiya caɓanigo hakkillo e wi oɗo dunke ko wiyete développement personnel ɗeɗo kulle ɗe dabireji ɗi hani nawtorede sanne yalla huncande ɗi hoore no haniri.
Aɗa hani andinde nafa ko moƴƴinta haalande coɗoɗo, jogade jogogol moƴƴugol yimɓe ɓe gollitta, mbaɗa hakkille no gollitta kalisma, guddita compte to marta kalisma. Ko ɓuuri moƴƴude entrepreneuriat ko ganda to kaɗata, joɓa hoorema lewru fof.
Jande e faamu tinnare e kaba réseau ngaji yoddun sifaji ɗi dunke enɓe totata ha yeɓeɓe ɓe mbajoɓeɗo nawtorade no haniri kabaru réseau ngaji e kala ko woni ande kese yalla keɓal muɗum no ɓeyda nafude ɓe.
Woygel wonmo meɗirɗa fiirde boyɗi
aywa minen kam min mbiyanno iblisaji ɗi immiri four wakkatiji miɗe mbawta ɓerɗe ɗe sanne Aly Cissé hono fiirde neɗɗo boyirɗe kay miɗe miila duuji ɗum ñangguere noon ɗum wona ko horsina dow. Kanko ɗum won andanɗo kabaru fina tawa noddirteɗo Bala Moussa Balo gonɗo nokku noddirteɗo Ségou o haali hono kabaru ko tonggui dow torraji fiirde neɗɗo buwirri kañe ko nandi e muɗum fa keɓen famtare keɗɗen sita sidiɓe ko fewni e dow hen.
Pittirɗi yo hunde ko neɗɗo ɓamata fittan nokku happodira ñamarta gaso arfa pittir fuɗɗikin timmude ɗum natiken hunde ko waddata bonolladu. Pittirɗi ana sawi kulleji kewɗi bonɗiɗe yimɓe anna soni a fiiri bani adama pittirɗi fewsita joomum lalniɗo ɗum wawata natata saabe ɗum bonna larngal saabu menen le fina tawa amen mawɓe ana loota neɗɗo leɗɗeji ɗi capa e nandan muɗum ana bonna ɗum fo ɗum moƴƴa fewi ɗo hana jaade ɓamde pittirɗi fiira tommonte
de frappé quelqu'un avec le balai.
Le hello amem fina tawa ñalawma hande o min jaram Tombouctou. Le ngallure waliyaɓe temet tati capan tati e tati fa mi kala to haala wenu mabɓe mum noddirta to sababu bangu
nduɗo wenduɓe kollitiwde golleji kewɗi gonduno e golleɗe ley hen fa yetto ko nayri bangal demal kañe fiyoɓe tufeje ko nandi e muɗum fuuda tawan le nduɗo wendu gonduno e gollude fa keɓen famtade no nduɗo wendu wori keɗɗen kanko noddirte Albouhari Ben yo goto e gonɗo ley fedde nde ɓe noddirte mission culturel to Tombouctou ko mo sifi dow hen.
Remoɓe hewɓe nawtorto ndiyam o nokku fa jarna sardigeji muɓɓen e tomate salade concombre e kulle kecce goɗɗe ɓe gollata golle mum e ɗum wendu ndu nafa muɗum mawni sanne. Ndiyam wendu ndu barke ana woodi muɗum sanne sini a yarni leɗɗe ma.
Waygalo mine miila ɗo mi kaddete kabaruji amen ɗi kiikiɗe hannde.
Aly Cissé ɗo garten haddude kiikiranɗe dow kabaruji ɗi min jooti on sanne heɗade heƴoji amen ɗi fande fani jeeye fi nokku o nandirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ne wara tout so grain.